know the hits, Jeff, from webloader.com.
Kimamba on the beat.
Mapenzi ya moyoni mwangu joto baridi, yanapeta kwenye hali kaidi. Ndo mana acha mturi nikupe nyama, nikupe nyama. Nakuni umizaga wala miye sizimi, wanipende nidekeze maidi. Ndo mana chiti kidogo nikupe lana, nikupe lana. Oh my, oh na ukinikosa na feel shy.
But I can't do anything bad for you.
Ooh,